waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Australia gudaheeda xeerka goobaha cagaarka iyo anshaxa lagu isticmaalo waxyaabaha la ogol yahay iyo waxyaabaha aan la ogolayn. Dadka Australiaanku waxa ay jecel yihiin goobaha cagaarka iyagoo ujeedooyin kala duwana u taga. Goobahaasi cagaarka ah waxaa loo adeegsadaa sida nasashada, jimicsiga, kulanka bulshaynta ee asxaabta, pikniga iyo barbecue-ga waxa loo yaqaano, iyo sidoo kaleeta in lagu qabto waxyaabaha munaasabadaha ee dadku ay ku dabaaldegaan iyo wax kasta oo markaasi qofka uu baahi u qabo inuu beerahaasi u tago. Haddii aad tahay dadka tooska u taga goobahaasi amaba aad ka fikirayso inaad goobahaasi cagaarka aad tagto, inaad ogaato xeerarka qaarkood waxa ay kaa dhigaysaa inaad hesho talooyin anshax oo wax ku oola, isticmaalkoodana aad si wanaagsan u adeegsato. Australia waa xarunta 50,000 oo gooba cagaara ama beera ah oo magaalada ku yaalla. Sydney keliya ayaa waxaa ku yaalla 400 oo goobo cagaaran ama beera ah oo u kala baxa goobo kooban oo xaafadaha dhexdooda ku yaalla, seerooyin xaafadaha iyaguna ku yaallo ka waaweyn kuwaasi, iyo kuwa aad u waaweyn oo iyagu heer caalamiba gaadhsiisan. Joel Johnson oo ah maamulaha cagaarinta iyo madadaalada ee golaha magaalada Sydney ayaa waxa uu leeyahay, markab uu yidhi qayb ka mida mas-uuliyadda goobaha si cagaaran ee babliga ah ay wada wadaagaan mas-uuliyadooda golaha deegaanka iyo dowladda gobolku, balse inta badan maamulka goobahaasi waxa ay hoos yimaadaan golaha deegaanka ee goobta ay ku yaalaan. Sidaa daraaddeed ayaa xeerarka maamula ay u kala duwan yihiin. Sida uu ku naseexaynayo Mr. Johnson, waxa uu leeyahay waxa habboon mar walba inaad eegto waxa la ogol yahay iyo waxa aan la ogolayn. Isagoo hadlayana wuxuu yidhi,
each council area, each local government area does have different rules. I think you would in the main find them very similar, but depending on where you visit in Australia, there may be different issues.
Qof kasta oo golaha deegaanka ah, degmo kasta oo dowladda hoose ah waxay leedahay shuruuc kala duwan. Waxaan filayaa inaad ka heli doonto inta ugu badan in ay iskaga mid yihiin, laakiin iyada oo ku xidhan meesha aad ka booqanayso Australia, waxaa jiri kara arrimo kala duwan ama aad og tahay qalab ama waxyaabaha ka dhacaya aagga dowladda hoose. Marka aad bay muhiim u tahay, buu yidhi, inaad ka hubiso golaha deegaankaaga. Marka lagu daro tixgelinta badbaadada dadweynaha, xeerka ka jira goobahaasi cagaaran ee magaalada waxay ujeeddadu tahay inay hubiyaan waayo-aragnimada iswaafaqsan ee qof walba. Inkasta oo ay qaar ka mid a xeerarka guud lagu dabaqi karo ku dhowaad dhammaan goobaha cagaarka ah ee gudaha magaalada ku yaalla, haddii aan si kale loo cayimin sida mamnuucidda kaamamka, waxaa jira laakiin kala duwanaansho xagga xeerarka ah ee khuseeya howlo badan, sida Mr. Johnson uu iftiiminayo. Isagoo hadlayana wuxuu yidhi,
parks are like people's backyards, so we have signage that encourages people to share and respect the spaces that we provide. And yeah, one thing we don't allow is parking vehicles or camping in any of our parks, but things like drinking alcohol.
Waxa ay la mid yihiin, ayuu yidhi, goobaha dambe ee guryaha dadku ay leeyihiin. Sidaa daraaddeed, waxa aan haynaa amaba jira tabeelooyin dadka ku dhiirigelinaya inay la wadaagaan ixtiraamaan goobahaasi loo hagaajiyey. Shayga keliya ee aan la ogolayn waa in baabuurta lagu baakingareeyo ama halkaas lagu kaambi laga dhigto oo lasoo dego goobahaasi beeraha ama cagaaran. Laakiinse waxyaabaha sida in khamri lagu cabbo, goobo waxaa jira cayiman oo la xarimay amaba aan la ogolayn, iyo goobo kaleeto oo iyagana la xadiday. Sidaa daraaddeed, waxaa muhiim ah dhabahaantii inaad xaqiiqsato tabeellooyinka beeraha ama goobaha cagaarani waxa ay ku leeyihiin. Sawirro sidoo kaleeto caddaynaya ayaa jira, markasta oo ay suurtagal tahayna dadkuna u suurtagelinaysa in ay ogaadaan waxa la ogol yahay iyo waxa aan la ogolayn sida ugu dhaqsaha badan. Sami Dobinson waa hooyo laba caruura leh, ahna maamulaha wadaaga ah ee Mama Knows Melbourne, oo ah website isagu si kharash la'aana oogala taliya waalidka sida ay u bixin lahaayeen caruurtooda oo bannaan u geyn lahaayeen. Waxayna booqatay inta badan meelaha cagaarka ah ee magaalooyinka ku yaala. Waxay tiri ma jiraan, bay tiri, wax badan oo xeerara oo xadidaya waalidka marka ay noqoto caruurtooda in ay meelo u bixiyaan. Si kastaba ha ahaatee, xeerar gebi ahaanba kala duwan ayaa galaya marka ay timaado beeraha waaweyn. Dobinson ayaa waxa ay leedahay goobaha sida beeraha dhirta lagu tallaalo, goobahaasoo kale laguma ciyaari karo kubad ama laguma tuurtuuri karo. Sida aad og tahay, sharciga ayaa ka jira, dadku waa ay ku raaxaysan karaan aragtiyada iyo fiirada, laakiinse si aynan dhaawac u gaarsiinin geedaha beeran iyo quruxdaasi la diyaariyey. Markay timaado goobaha cagaaran iyo playgroundyada, waxaa loo baahan yahay in afkaaro fara badan la qaato. Sida arrimaha caqligalka ah waa sida ay Ms. Dobinson ay ka hadlayso, waxayna leedahay arrimaha sida inaad qashinkii adigu aad samaysay aad qaadato ama aad hesho goobta sallada qashinka ee lagu tuuro ka hor intaadan ka tegin meesha, sidoo kale inaad nadiifiso wixii adigu wasakhood keentay, aadna hubsato caruurtaadu inay si habboon u ciyaarayso marka la fiiriyo qalabka ay ku ciyaarayaan. Waxaadna kalood u baahan tahay, bay tiri, caruurta yaryar ee sannadka ilaa saddexda u dhexeeya inaynan sidoo kaleete la ciyaaraynin caruuraha waaweyn ee meelaha iska soo tuuraya ama ka simbiriraxanaya, si halkaasi culays iyo dhibaato aynan u imanin. Kaliya waxaa loo baahan yahay in si caqli gal ah loo wada adeegsado goobahaasi cagaaran. Hab la mida ka digtoonida dadka kale ayaa la filayaa markaad doorato inaad xafladda dhalashada ilmahaaga ku qabsato goobtaas bannaan. Dhanka kale, marka ay noqoto goobaha lagu kulmo ee la wada adeegsado sida barbecue-da, meelaha lagu dubto, iyo waxyaabaha dadku wada isticmaalaan, waxaa jira in qofka soo horreeya mar walba uu yahay kan xaqa u leh inuu isticmaalo goobtaasi haddii dadka ayn ku wada filayn. Si kastaba ha ahaatee, xafladaha ballaadhan sida kuwa guurka ama dabayaaqada sannadka dabaaldegga la samaysto ama isu imaatinada dhanka ganacsiyada ku jiraan, waxaa loo baahan yahay in ballan la qabsado iyo ogolaanshaba. Master Johnson oo ka soo jeeda golaha deegaanka ee City of Sydney ayaa waxa uu tusaale siinayaa isagoo dhahaya:
We have a few spots that are popular for weddings. So, for example, Observatory Hill Park is very popular for weddings, so you do need to book in those locations. And events that would typically need approval are things that are going...
haysanaa tira yar goobaha iyadu aanka ku ah xafladaha guurka oo kale, sida tusaale ahaan goobta la yidhaahdo oo kale Observatory Hill Park, waxa ayna leedahay shacbiyad aad u weyn oo dhanka xafladaha guurka. Sidaa daraaddeed, waxa aad u baahan tahay inaad ballan qabsato marka aad u baahan tahay. Dhacdooyinka aad caada ahaan u baahan tahay in la ogolaado waa waxyaabaha dadka saamaynta weyn ku samaynaya, marka ay noqoto tamashlaynta ama xafladaha muusikada ee waaweyn ama goobta suuqyada ee dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha lagu soo bandhigayo iyo waxa raacaba. Noocyadaasi waxa ay u baahan tahay ogolaansho. waxa ayna kooxda maamulka goobtu ee annagu aan leenahay diiradda saarayaan waxa aad doonayso inaad samayso. Waxaana la leeyahay waa lagu ogolaanayaa, laakiin waa inaad shuruudda adeegsiga goobtaasi aad ogolaato kana soo baxdo. Dhinaca kaleete, marka ay noqoto qofka professionka ah ee isagu trayninka u samaynaya dadka kaleete, waa ay ka duwan tahay hawshu sidii iska firiiga ahayd ama aan cidiba waxba ka odhanaynin. Scott Hunt waa ninka isagu aasaasay iyo madaxa fuliyaha shirkadda Fitness Enhancement la yiraahdo. Waana shirkad tababar dadka tababarta oo 3 gobol ka hawlgasha. Waxa ayna tababarada qaarkood ku samaysaa bannaanada goobaha cagaaran. Waxa uu mudane Hunt sharxayaa sida nidaamka ogolaanshaha goobahaasi tababaradoo kale ee shaqsiga ah looga sameeyo, gaar ahaan magaalada Brisbane. Haddii aad hal waqti tababarayso wax ka yar 10 qof, tusaale ahaan tababar qof aad tababarayso keligii ama tababar 2 qof aad tababarayso, waxaad u baahan tahay in ogolaansho lagu siiyo, laakiinse waa lacag la'aan. Inta kadib, haddii aad haysato koox ka badan 10 qof, sida dadka sida wadarta loo tababaro, waxaad u baahan tahay inaad bixiso lacagta lagugu ogolaaday in aad tababar ku samayso goobtaasi, gaadhaysana $2,200 sanadkii. Waxaana cad saamayntaadu inay ka weyn tahay marka loo eego deegaanka iyo bulshadaba. Dadka kaleete waa haddii aad koox 10 qof ama 20 qof aad tababaraysa iyo wixii ka badan. Sababta ugu muhiimsan ee golaha uu dhaqdhaqaaqaasi dhanka ganacsiga ah iyo goobahaasi dadka fara badan imaanayaan uu u saaray arrimahaasi gaarka ah waa in nabadda iyo badbaadada goobahaasi kontarool loogu sameeyo.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho.